Esto qué es,
baby. Chile, chile. Nilipotoka nilivyosota ndo mamama najua, birika misitu na nyika mvua najua, patashika nguo shanika vaa uvua, hamasika shawishika omba sana dua, wandaramera bisho na msera, kauri miu ilala kila mara waza hera, kiokote kwenye mwembe na vuna mapera, kigodoro mwasiti kakivaria dera, sauti nataka kupita, kusikika, jiwakari na chakarika, Afrika, mipango ya kweri kwenda kwa undanganyika, kushindana kila njia haitu. Toshi kupita, gafla unaitika wakati ujahitwa, mawazo yanafanyaga saba kuwa sita, serikali, serikali, siri za maisha, vile ruge ayupo na mpimba lina mita.
Binadamu wana, oma uteze ndo tawajua, ukiwa nacho lewa mana, kikosa yeshima inapungua.
Oh. Sema tunaishi nao, hivo hivo tunaishi nao, tunaishi nao, ile kibishi tunaishi nao. Sema tunaishi nao, ivo ivo tunaishi nao, tunaishi nao, ile kibishi tunaishi nao.
Wow, wow, wow. Wanaume wanageuka wanawake kila kukicha, we na to stay na masrei wanafichwa, haso mikato kila bei tatu sita, hatuchoki hatupoi haturazi hita, hacho hayataki vumba kama mboni ya kanumba, mbish gumi kama kichwa cha kayumba, na kusanya kodi kama baba mwenye nyumba, handsome gangsta na sura ya mavumba, the hip hop chata big pop na kujaza kate ya mtaa ashachia pa Zanzibar bao kama dingi, ba na konda kwenye fall kama kingi. Top of the mountain climbing, duffel bags ipo migongoni grinding. On top of the mountain climbing, duffel bags ipo migongoni grinding.
Binadamu wana, oma uteleze ndo tawajua, ukiwa nacho lewa mana, kikosa yeshima inapungua.
Oh. Sema tunaishi nao, ivo ivo tunaishi nao.
Oh.
Ile kibishi tunaishi nao,
tuna
sema tunaishi nao, ivo ivo tunaishi nao, tunaishi nao, ile kibishi tunaishi nao.
Wezo
show me one man now, you go sang and she might not come.